Olwalelo byanta buseko n'olunaku lunfuseko. Mpulira mulini n'ebibuuzo n'ebisulo tebinva ku maaso. Nina omuntu gwe nalotako nga tuli mu lavu tebuvuddeko. My girl yampa erinnya lye ye n'abatanzi, gwalina muganda we bugonzi. Buzabuziddwa simanyi oba lwaki. My girl baby yali manyi yali mulanzi, yali yasala bawalako n'abalenzi. Yali mulalo ngagula ne ku byanzi, ngerewaka abalenzi petoza ne mu byanzi. Yegwe mutawo kwenda bako nempona ebirwadde. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi. Erinnya ly'omukwano linsitula mukaka, tunda bali kuyita nze ne ngugumuka. Nfuna n'ebijja mu kiro nga binumba binumanze bimbuzo tulo. Baby nendowooza nti oba birwadde, okunonyereza nga gwandaludde. Agumanyi ga mukwano go, sembera wano nkwateko. My girl kati nkusaba nti eyo labu gimpe, bali bayaye bagobe babuuke. Girl, I wanna be your lover, sweet loving combines all forces. When you're crying, I wanna be your shoulder, take you down to my bed of roses. Baby, let me take you to my downtown, take you to my place after a long time. Yeah. Do it for me, yeah. I feel you, baby, my girl. Yegwe mtao. Ndabako nempona ebirwadde. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi. Nzijukira olunaku lwe nakulaba, agawalayi wampangula n'agamaaso goyiringusa. Sasira omutima goyuzayuza. Naye nyebo wabaki, mbulira ddala nyebo wabaki. Wabaki gwatasasira nuko yanza goberera. Mukusoka sabisubira, wali kumula mwane twesubiza. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi. Erinnya n'abatanzi bizijukiza mami obulanzi, kamfukamireza bw'omutonzi. Galenzi gagobe kubanga genzi.